wurtagol sukaaɓe rewɓe lekkol no heewi sanne so en kooƴi commune mo bande le département mo magaria dow hemre sappo e goo ɓe fuu no njoppat lekkol noon e dow hisaabu ngaɗaaɗo ko duuɓi nani e noogayi saarooɓe sukaaɓe janngooɓe ɓe mbi kulle kewɗe wonno saabuɗo
ni de ana ganan
no woodi saarooɓe ɓe gattata ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe jannde ngam mbaa timmi jannde golle keɓataako neɗɗo acca suka mum jooɗoro ni faa jee o haɓɓanaaka golle gala faa naata ndira golle
bonɗeaakoy
woodi saarooɓe giɗuɓe ɓiɓɓe maɓɓe janga jannde lokkol faa ɓe timmina jannde amma hannde fiimo jaman o waddi sukaaɓe rewɓe no pooɗana neɗɗo ko ɓuri ɗum sembe min he giiɗe am hun wonno bonna jannde
lokkolwoodi
ɓiɓɓe rewɓe gooduɓe kitiije maɓɓe jehooɓe libihi alger kamɓe lildantaɓe portabuleuji mawɗi ɓe lildana inniraaɓen do ceede deni ɗum naati nder hakkillooji ɓiɓɓe rewɓe to jannde kay fille mum waddataake no woodi dow ɓiɓɓe rewɓe ɗuuɓe nder ladde kando rafi to jotte janga kanno haɗa ɗum ɓe
janga
fara hoorejo sarusi kawjiɗo janngino sukaaɓe rewɓe madan abdourahmane rabi o wi hunde nde no wonno bonnan sukaaɓe ɓenna jannde muɗum en
no hannde rewɓe gomɓe nder ladde e ɓe wuro garinkowa ɓe gaɗane yewtereji pindinol dow no fakka jannde ɓiɗɗo debbo min gaddi fille talkaku nde ni iɗum yiɗi ɗum durwida e mum sayi rewɓe gaɗi lumaku no hannde rewɓe ɓe balliri e ceeɗe gasuɗe baagorra e maɓɓe gala ɗum ɓe mbaawa jogude ɓiɓɓe maɓɓe
suma en mata gaba ɗe
ɓeydaari heɓaama sanne e dow fiyo endan nder commune rural mo bande on endan ko hisano sappo e goo dow hembere wonno yoppa lekkol ko duminan e noogayi hannde nde endan ɗum warti dow hembere taton tan ɓerno isaka inusa golle dow fii jannde haali
ganum wonno
nder golleeji ɗi min gatta minen nimɓe pelle jinganooɓe hakkeeji ɓiɓɓe leydi miɗen tindina inniraaɓe sukaaɓe dow filla jannginol sukaaɓe maɓɓe miɗen gaɗa ɗum dow cuuɗi radio e tindinde fayi abbiraaɓe maɓɓe dow fiila majjum nde on kooƴi nder commune amin tewteruuji ɗiɗi waɗa ko talkur brevet ɗum e bacaloria to rewɓe ɓuri heɓude jonɗo ɓe puɗɗi faamude na fakka jannde
rewɓe
baa ko tawa laawol laamu no woni joƴƴinaango e leydi niger ɗo enɗa wallugo sukaaɓe rewɓe heddo e jannde mum e lekkol faa yotto duuɓi sappo e jeegom haɗayni sukaaɓe rewɓeɓe enna fuu hetta yahde lekkol allah e ɓe ngala baawɗe ɓe ngalaade ko ɓe ngo ɓe mballitee dow majjum.